Ai, skia.
JP.
Mana driller. Check. Ai. Ai. Zimenifunza lessons kukua bolts block ni cold. Nakumbuka nikilala njaa, nandia na t-shirt afunga madon. Ama moro jifanya ndiril kuchini ya waba ni ando my hopes. Kadela na chora mirista na kukasa laju wala na skiza. Dream ni kushika mapake ni mikushua mokoro miondesha kipimo. Afisani no business, sina time ya kubishana na nyi. Bado na kutele choche sanse, alikuwa meangusha arif. Kasi tisia ni lini, come notice unajua nda win. Come notice unajua nda win, nafanya mwijiza na toka kwa scene. Mini lona niko daily kwa creep, nilisha wa show, misi pendi ma snitch. Ila choche na pita ni scream, I guess usha jua ni nani ana thief. Kani kipuwa na choice, singe choose kuzaliwa kwa streets. Nei rebeli ya zanga hivi, nilurusha mbling kwa mzee ni ali. Mori alijami, lipidia ni round na wase. Kafifka, alipata nimechili kwa base. Daka ni zero, ameanzisha rampage. Milisikia kidi, masasi wa meangusha my youths. Ka 60, paka teke, Johnny form. Mibado nataka kuishi for more. Nilikumbusha nikipigwa na mob. Pass event, ina repeat once more. It's either you die more bro, ni doende nafanya tunarest my bro. Usi die kuishi life, na die kuishi le life ya kiposh. Zimenifunza lessons kukua bolts block ni cold. Nakumbuka nikilala njaa, nandia na t-shirt afunga madon. Ama moro jifanya ni real kuchini ya waba ni under my hopes. Kadela na chora mirista na pika salacho wala na skiza. Dream ni kushika mapake ni mikushua mokoro miondesha kipimo. Afisani no business, sina time ya kubishana na nyi. Bado na kutele choche sase, alikuwa meangusha arif. Kasi tisia ni lini, come notice unajua nda win. Atana kifashi ya noise, no hisi baniga. I'm reaching my goals, I know it's a win-win-win. It's just me, umaheri ya boys. Yutana kikili, fiki controli. Nikona kichuma boda, easy toys. Ustani no business, kadili, meifana boda basi. Sinanga the choice, I'm making some more for real. Big boy, I'm rolling, going places. Na weka my stamp, it up. Time ikifika na punching hard. Hey, big drink is me na chasing it back. Nataka na saka nikipata. Uduki hit, uja weka lawama. Aye, unaza sema ni terror. Imekuja kutesa, kausama. Aye.
JP
Mana driller.